daraja. Sikudhani ningefanikiwa pia, kwa kidogo nisha lose hope. Sikudhani ningefanikiwa, sikudhani kwamba ningefanikiwa pia. Ningefanikiwa isizeka jaja. Sikudhani ningefanikiwa, ili kwa kidogo nisha lose hope. Sikudhani kwamba ningefanikiwa, sikudhani kwamba ningefanikiwa, ningefanikiwa izeka jaja. Sikudhani ningefanikiwa, ili kwa kidogo nisha lose hope. Sikudhani kwamba ningefanikiwa, sikudhani kwamba ningefanikiwa, ningefanikiwa izeka jaja. Sikudhani ningefanikiwa, ili kwa kidogo nisha lose hope. Sikudhani kwamba ningefanikiwa, sikudhani kwamba ningefanikiwa, ningefanikiwa pia.
Atudai utiaji jo, atudai urazi, atujali kaweta sama mzazi. Atukoitha iyo ganja ama mkazi, tukoitha tuya ganji. Ingia kwa mpesa, toa pesa, patia essence. Diamond sivuna tukiwa na pressure. Addictive design tuko chini ya brown car desert. Nasikia sand, sand, sandi antaka treasure. Silence not the best treatment. After show me dancing in my way to the githe. Yahoo boys ufika maibe thanks to mnite. Msi strain antaka ni this stage juu ya mdihe. Na live na hope ni kandiko kamiti juu ya dope. Wakatoliki nasikia wana praising hip-hop. Milko kuchini jo na get high on coke. Popote pali nimefika na give thanks to God.
Izeka jaja, sikudhani ningefanikiwa pia, kwa kidogo nisha lose hope. Sikudhani ningefanikiwa, sikudhani kwamba ningefanikiwa pia, ningefanikiwa. Izeka jaja, sikudhani ningefanikiwa, ili kwa kidogo nisha lose hope. Sikudhani kwamba ningefanikiwa, sikudhani kwamba ningefanikiwa, ningefanikiwa.
Kauna digi mtu wangu, I gotta go grind. Siezi show ndoto zangu bigi to a small mind. Wow. Pesa pombe siasa wanawake siezi overcome. Story za mkopo fuliza ndo habit nimeshindwa ku overcome. Zing riu mtani kaya umetia chizo zangiri shengili razkam ni kutich. Wacha wash wash has band dish washer.
Wacha mini mrazi nilimwacha.
Wife yangu life poor posha na itua posha. Life yangu doge tunashanga havi jana. Mnatweka kwa crisis, tuna crisis.
Izeka jaja, sikudhani ningefanikiwa pia, kwa kidogo nisha lose hope. Sikudhani ningefanikiwa, sikudhani kwamba ningefanikiwa pia, ningefanikiwa. Izeka jaja, sikudhani ningefanikiwa, ili kwa kidogo nisha lose hope. Sikudhani kwamba ningefanikiwa, sikudhani kwamba ningefanikiwa, ningefanikiwa. Izeka jaja, sikudhani ningefanikiwa, ili kwa kidogo nisha lose hope. Sikudhani kwamba ningefanikiwa, sikudhani kwamba ningefanikiwa, ningefanikiwa. Izeka jaja, sikudhani ningefanikiwa, ili kwa kidogo nisha lose hope. Sikudhani kwamba ningefanikiwa, sikudhani kwamba ningefanikiwa, ningefanikiwa pia.
Sijifanyo na njua na kuvibe. Hawa majama wakituma masiwa tunakuchai. Si wengi ni fewa walikubali. Ulikuwa na mimi nikiwa chini we jua nina kumine. Otherwise tuko 0 degrees here. Chemsha bongo ni maumbido na rispia. Nyubonga matope yon do reason mujisikia. Mangwai high potent ndio najisikizia this year. Nikitosheka yon ni bliss nasema bismillah. Nikilala na kumisa mana miss mira. Tulianza na kisa ye ni kisiran. Hakuna kitu mume misi yenye misi na sikudhani inge happen. Especially after kwambio usani haina something. Mini kokazi yo, we be camping. VOM mama tukwa rodi they be bumping.
Izeka jaja, sikudhani ningefanikiwa pia, kwa kidogo nisha lose hope. Sikudhani ningefanikiwa, sikudhani kwamba ningefanikiwa pia, ningefanikiwa. Izeka jaja, sikudhani ningefanikiwa, ili kwa kidogo nisha lose hope. Sikudhani kwamba ningefanikiwa, sikudhani kwamba ningefanikiwa, ningefanikiwa. Izeka jaja, sikudhani ningefanikiwa, ili kwa kidogo nisha lose hope. Sikudhani kwamba ningefanikiwa, sikudhani kwamba ningefanikiwa, ningefanikiwa. Izeka jaja, sikudhani ningefanikiwa, ili kwa kidogo nisha lose hope. Sikudhani kwamba ningefanikiwa, sikudhani kwamba ningefanikiwa, ningefanikiwa pia.